amad.unlx.com.
Kandikonda nikango vela ena osadziwa kuti ukango ndipusisai yai ukango ndipusisai after 4 months kuma ndiuza zina zoti uli ndi mwana wanga osadziwa why
ine osadziwa
lelo kundiso wa maza muso wa mwena yo osadziwa
why
Panda bitata hui Panda duta mwezi Kuti undi uzi I love you Panda bitata hui Panda duta mwezi Kuti undi uzi I love you
Music from amad.unlx.com.